dalalka faransiiska iyo weliba burkina faso ayaa si rasmi ah u soo aftaray howlgalladii ay ciidamada faransiisku ka wadeen dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika. warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay arrintaasi waxay noo haya xuseen barre.
bishii January ayay dowladda burkina faso u qabatay dowladda faransiiska muddo bil ah in ay ciidamadeeda kula baxdo, iyada oo la soo afjaray heshiis military oo u ogolaanayay ciidamada faransiiska in ay la dagaalamaan kooxaha kacdoonka wada. bixitaanka ciidamada faransiiska waxa uu bog cusub u noqonayaa dagaalka ay burkina faso kula jirto kooxaha islaamiyiinta ah ee xiriirka la leh alqaacida iyo daacish, kuwaasi oo la wareegay dhul ballaaran, malaayiin qofna ku barakiciyey gobolka ballaaran ee saaxil. war qoraar ah oo uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee burkina faso ayaa lagu sheegay in ay kala qayb galeen hoggaanka ciidamada gaarka ee faransiiska xaflad lagu muujinayay soo afjaridda rasmiga ah ee howlgallada ay ciidamada faransiisku ka wadeen burkina faso. wasaaradda gaashaandhigga ee faransiiska kama aanay jawaabin codsi laga weydiistay in ay arrintani faallo uga bixiso. ka bixitaanka 400 ee ciidamada gaarka ee faransiiska ee burkina faso ayaa daba socota hoos u dhac weyn oo dhanka xiriirka ah. sanadkii hore mudaaharaadyada ay dhigayeen dadka kasoo horjeeda joogitaanka ciidamada faransiiska ayaa si aada u kordhay, iyada oo dad badan ay aaminsan yihiin in faransiisku aanu samaynin wax ku filan oo uu ku xakameeyo fallaagada. toddobaadkii lasoo dhaafay, koox yar oo mudaaharaadyaal ah ayaa fiid walba ku kulmayey bartamaha caasimada Ugaadugu. burkina faso iyo dalka deriska la ah ee mari labadaba waxaa maamula dowlado military oo xoog kula wareegay awoodda labadii sanay u dambeeyey, iyagoo ballan qaaday inay hagaajin doonaan amniga. faransiiska ayaa ciidamadiisa kala baxay mali sanadkii hore kadib markii ciidamada militariga halkaasi ka talinayay ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan qandaraaslayaal military oo ruush ah. dowladda Ghana ayaa burkina faso ku eedeysay in calooshood u shaqaystayaal ay kasoo kiristeen kooxda Wagner ee ruushka ah, taasoo keentay in madaxweynaha kumeelgaarka ah ee burkina faso uu dafiro in ciidamadaasi ay dalkiisa ku sugan yihiin. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku tilmaamay saameynta uu ruushku ku leeyahay dalalka afrikaanka ah ee ay dhibaatadu ka jirto in ay tahay arrin ugaarsi ah, maadaama oo faransiiska ay hoos u dhacday awooddii uu ku lahaa dalalkii uu hore u gumaysan jiray.